made it.
Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi. Simanzi, you can picture me stunning. Brazen smoking majani. Kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado jashua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mishigo shigei tua. Bado shijamro pokaji. Bado mkachi bado na uchubua. Nasio kama sidetis jona waku muexpose. Kesi zikileto zina futwa case closed. Sikali kwa ghetto za kufunjwa of course. Rada safi na vizi ya watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest to me so mtuwa mikacha kacha. Fuck this rap battles mina chene atacha kacha. Clean uto zene ya memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo. Tamba la watambia fast and faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kazi 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 nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusikia roda. Mitatu na utokia migumu ukipigwa makofi tunarogwa. Kila line vile stress kehovya suka pime. Chinkumbushe nyuma mishke mbio na time machine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime. Muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows. Three for a head, 24 for the girls. Five back a six for my dogs. Eight for the hoes I'm bald. Yeah, ikuacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako who's better. Tangu ntoke na mziki wake hauzik tena. Paka visasa ndo bus tena. Gini pazito kinoma tunashema dem na storytellers. Stake ni pengu ataku ni bisha. Mude ni okwangu ataku ni bisha. Stake kutumika kama bazooka. Pene na pepe na ntoshiku ni bisha. Wakija wato wanaka wanaka. Segon oi badada badada. Hadisio mpato na soga kibish. Back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sorry mkapu mini mga ga. Way back up been doing this shit. Kama siyo shivo mini master. Me and my niggas we eco hangin. We beautiful people. Siyo tuku wana kula bata. Kama siyo hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Gaza na sauti, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. Nyo chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya bye bye. And then I'm back, yeah. High level slayer. Moving like lawyer, but guess what? Player. Usfollow peji yangu kama unaona nakosea. Follow shila wadu kama unaota futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slap. 10 bucks in my pocket. Closing it, dale salam. Lama zote zangu mimi. Wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling. Saving my shango matam. Lama lama rap pajama. Yes, R.I.P. my mama. One else every top dog. Mungu amenibariki sana. Wabona nubia mabaya. Na battles choki kumbana. Saving a lipo adi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Dio mana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa mda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kitatu na bumbana bila bifu. Na pesa tunazipata kwa zinachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu ya popole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo to kupoa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinendana na michuzi. Muliza sugo wizi na wasungwa vipi hawatoto juzi. Hainaga vipimo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Nakupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachaveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoko na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tazikijua natoka na nani. Bozen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndome kusima. Kazi tena huna. Pisengwa ikusu kwa ushima. Mauzo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamletea yo toxic. Kazi nishe funga hawa ingia watoki. Nyeni viche kesho mkaikize na mpoki. Saba mnaitaji huduma. Natema magonjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Miziki kaje melody so abari ya tuna. So abari mini mini mani mo. Nipo juu na unitoy. Mimi ndo mamulize tatoto body Mario. Amulize kapo mwache peti imani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really? Unanitia madem, unanitia magem. Hatuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa nja, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi. Na mhata sema pasi. Got na fast grassy na penda maua. Rekin a mix singer, rekin a deep voice. Reketa kwa biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wabwesha kwa kivumbi. Sieli sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbusha miwa kwanza. Msini leo vibaya sisungumzina nialianza. Igema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanyo kwanza. Kwanza kusign na major label Sony Music. Kwanza kushabikiwa na students bila school fees. Kwanza kujusisha na international brand Hennessy. Kwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Najosha isikie le nyingine mboni mbovu, this is fixed. Tofoti ni kubwa, this is sick. Zineza ziko nyingi, but this one is the real session six. We out here!